waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Khad telefoon oo lagu taageero dadka qaxoontiga ah ee ka soo cararay dagaalada tacadiyada iyo cadaadisyada qayb kale oo dunida ka mid ah ayaa loo sameeyay maalgelin dheeraad ah kadib weerarkii argagixiso ee ka dhacay heebta Bondi Beach. Maamulayaasha adeegan ee gobolka New South Wales ayaa sheegay in ay maalgelintani u saamaxayso in adeegga lagu fidiyo dalka oo dhan. Adeegga ayaa lagaga taageerayaa dadka qaxoontiga ah dhinaca dhaawaca maskaxda, murugada iyo xasuuskicinta ka dhalatay dhacdadii xeebta Bondi Beach. Khadkan telefoonka ee taageerada oo la yiraahdo khadka Witness to War ayaa aad mashquul u noqday kadib weerarkii dhowaan lagu qaaday xeebta Bondi Beach.
So we've seen an increase in calls from Hebrew speakers from the actually around Australia, not just New South Wales Bay. We have actually also assisted people who have actually
waxaanu aragnay koror weyn oo ku yimid wicitaanada ka imanaya dadka ku hadla luqadda Hebrewga, kuwaas oo naga soo wacay meelo kala duwan oo Australia ku yaala oo aan ku koobnay New South Wales. Sidoo kale waxaanu caawinay dad ka badbaaday dagaalo dibadda ka dhacay. Dhaawacyadii ay soo mareen awgeed waxay hadda dareemayaan cabsi iyo nuglaansho bulshada dhexdeeda ah. Hore waxay u dareemi jireen xasilooni, baahidu hadda aad bay uga culus tahay gudaha Australia, ayay tiri. Adeeggu ka dambaadkii 2022 waxa uu bixinayay la talin maskaxeed oo bilaash ah oo lagu bixiyo luqadda qofka lala talinaya ku hadlo, iyadoo oo weliba loo qaban karo turjubaan haddii loo baahdo. Fiida Al-Haddad waxa ay ka shaqeynaysay khadkan telefoonka in ka badan 2 sanadood. Waxa ay sheegtay in iyada qudhiidu ay wada adag soo martay, waxay ka soo qaxday dalka Lubnaan kadibna Australia ayay ka gashay jaamacad, halkaas oo ay cilmiga social science ku qaadatay shahaadooyin, waxayna weli ku jirtaa tababaro caafimaadka maskaxda ah si ay dadka kale u taageerto. Waxa ay sheegtay inay shaqadu adag tahay balse ay ka hesho dareen nafteeda qanciya.
I feel immensely privileged to be able to provide these services for our community. Nothing other than privileged, honestly.
Waxaan ka dareemaa sharaf aad u weyn inaan u adeego bulshadeena. Waa sharaf dhab ah. Waxa aan doonayaa inaan awood siiyo bulshadeena. Halkaas ayaa wadnahaygu la jiraa oo aan dadaalkayga ugu fiican gelinayaa. Waxa aan rabaa inaynu dhisno oo aynu xoojino bulshooyinkeena, ayay tiri. Fiida waxa ay sheegtay in ay meesha ay ka soo jeedo iyo khibradeedii hore ay ka caawinayaan inay dadka ka caawiso fahamka iyo dareemida badbaado.
Having shared that experience as a migrant or as an asylum seeker, we came to Australia seeking safety. We came to Australia fleeing wars.
Inaannu dadka la wadaagno waayaragnimada qaxoontii ama magangelyo doon waa arrin muhiim ah. Australia waxaanu nimid annaga oo raadinayna badbaado oo ka soo cararnay dagaalo, qaar badan oo naga mid ahna xataa looma ogola inay ku laabtaan dalalkoodii. Sidaa darteed waan fahmaynaa xanuunka, waxaanuna rabnaa inaanu si naxariis le u dhegaysano dadka, ayay tiri. Dhakhtar cilmi nafsiga bartay oo la yiraahdo Hohai Aroj ahna agaasimaha urur aan faa'iido doon ahayn oo magiciisa loo soo gaabiyo STARTS, STARTS, ayaa maamulo ka ah khadkan. Waxa uu sheegay in uu adeegani horaantiisii hore ahaa mashruuc 6 bilood ah oo ay maalgelinaysay dowladda New South Wales si gaar ahna loogu taageeri jiray bulshada Afghanistan. Sannadihii dambe adeeggu buu yiri wuu sii ballaartay si uu u daboolo baahida sii kordhaysa, isagoo hadda caawiya dadka ka soo cararay colaado ka dhacay dalalka Ukraine, Iran, Sri Lanka, Hindiya iyo Koonfurta Suudaan.
It's fantastic that, you know, governments realize that having, you know, a hotline that people can access in different languages and attuned to the particular impact that this event
had. Aad bay u wanaagsan tahay inay dowladuhu fahmaan muhiimadda uu leeyahay hadda dadku ka heli karaan caawimo lagu bixiyo luqado kala duwan, kana warqaba saameynta ay dhacdooyinkani ku yeelan karaan dadka hore u soo maray dhibaato. Waxa aanu rajaynaynaa in aanu hadda u adeegi karno dadkan guud ahaan dalka oo dhan, isla markaana aanu ka faa'iidaysanno wixii hore loo soo bartay halkii mar kasta wax cusub la bilaabi lahaa, ayuu yidhi. Telefoonada la soo dirayo ama loo soo dirayo adeegan ayaa aad u kordhay intii ka dambeysay dhacdadii dadka badan lagu toogtay ee heebta Bondi Beach. Fira waxa ay tiri waxba si cad isu beddelay.
I've heard it from some of our Jewish callers, and I've heard it from our Arabic speaking callers as well. It's a shared sentiment, the sense of that they're not safe.
Waxaan ka maqlay dadka Yuhuudda ah iyo kuwa ku hadla Carabiga labadaba inay wadaagaan dareen cabsi ah. Goobaha dadweynaha ayay aadi jireen iyagoo aan welwel qabin. Waxyaalahan Australia kama ay dhici jirin. Hadda dareenkii badbaadada dadweynaha ayaa si weyn loo dhaawacay, ayay tiri. Dowladda federaalka ayaa ku dhawaaqday in ay bixinayso in ka badan $40 million si loo taageero adeegyada caafimaadka maskaxda kadib xasuuqii Bondi, kaas oo loo arko kii ugu xumaa ee muddo 30 sano ah dhacay kadib 1996-kii markii uu dhacay xasuuqii Port Arthur ee gobolka Tasmania. 3.6 million oo ka mida lacagta ayaa loo qoondeeyey khadka Witness to War. Jamila Paddy, haweeneydan la yiraahdana, waxa ay sheegtay in maalgelintani ay u saamaxayso adeega in guud ahaan Australia oo ay ku jiraan magaalooyinka gobolladu si cadaalad ah loo gaarsiiyo daryeel takhasus leh.
You know, it's an absolute tragic event, and all Australians are grieving with Jewish communities in Australia. But also that level of violence is a triggering event for many communities.
Waa dhacdo aad u murugo badan. Dhammaan dadka Australiana way la murugoonayaan bulshada Yuhuudda, laakiin heerka dhibaatadani waa mid xasuus xanuun badan ku kicinaya bulshooyin badan, gaar ahaan qaxuntiga ka soo cararay dagaal, colaado iyo cadaadis. Adeegani hore ayuu u jiray, balse wuxuu ku koobnaa New South Wales. Maalgelintanina waxay ka dhigaysaa mid qaran, ayay tiri. Miss Paddy waa isuduwaha qaran ee shabakadda magaceeda loo soo gaabiyo FAST, FASST, oo dalad oo ah 8 hay'adood oo ka shaqeeya soo kabashada qaxuntiga la kulmay jirdil iyo dhaawac maskaxeed. Waxa ay sheegtay in hadafku yahay in dib loo dhiso waxyaabaha dadka ka caawiya in ay dareemaan badbaado, gaar ahaan xiriirka bulshada.
People not only need to feel physically safe, they need to feel psychologically safe. So, you know, another element of safety is really that sense of belonging.
Dadku uma baahna oo keliya badbaado jireed, ee waxay sidoo kale u baahan yihiin badbaado maskaxeed. Dareenka lahaanshuhu waa muhiim, dhaawacuna waxa uu saameeyaa nolol maalmeedka. Sidaa darteed, shaqadani waa in dadka laga caawiyo inay si dhab ah ugu noolaadaan Australia, ha noqoto dib ugu xirnaanshaha bulshada ama helidda shaqaba, ee ayay tiri. Hooxe Aroch waxa uu sheegayaa in baahida adeegani ay sii jiri doonto maadaama murugada iyo dhaawaca maskaxdu ay waqti dheer qaataan. Waxa uu sheegay in dib u dhiska xiriirka bulshadu uu u baahan doono waqti ku filan.
Let's bear in mind that acts of terror are things that are thought through and done with a purpose. The purpose is to destroy the fabric of society,
falalka argagixisadu waxay leeyihiin ujeedo ah in la burburiyo isku xidhnaanta bulshada lana abuuro cabsi. Murugadu waqti ayay qaadanaysaa. Weerarkani waa mid culus oo bulsho iyo qaranba saameeyey. Ma dhaawacaysa bulshada Yuhuudda ee keliya, ee wuxuu sidoo kale dhaawacayaa guud ahaan nabadgelyada iyo fahamkeena nolosha Australia, ayuu yiri. Waxa uu intaa ku sii daray in qaabka dhaawaca maskaxeed ee dadka dagaalka ka badbaaday uu muhiim ka dhigay in la helo taageero joogta ah. Waxaa kale oo loo baahan yahay, buu yiri, in la ogaado inay calaamadaha saameyntu soo daahi karaan oo ay goor dambe soo ifbixi karaan. Waxa uu sheegay inay muhiim tahay in si gaar ah looga warhayo caruurta iyo dhallinyarada.
But I think we face now a much more challenging prospect, which is that of ensuring that this horrific incident doesn't further undermine cohesion, doesn't lead to further polarization in our society. And that will require...
Hadda waxaan hor yaalla caqabad weyn oo ah in aynu hubinno in aynaan dhacdadani sii kala fogeynin bulshada oo aynan keenin kala qaybsanaan dheeraada, waana in loo aqoonsado inay tahay baahi jirta. Mid muhiim ahna waa in la maalgashado ama la maalgeliyo taageerada dhalinyarada, maadaama ay ku jiraan marxalad koritaan oo xasaasi ah. Xaaladahan oo kale waxay si gaar ah u saameeyaan dhalinyarada, waana maalgelin muhiim oo ah mustaqbalkeena, ayuu yidhi. Warbixintan oo inoo soo diyaarisay Biwa Kiwan oo ka tirsan SBS-na intaasay ku dhan tahay.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.